Unduna unaza mpamvu tithandizo lochokera ku banki yayikulu pa dziko lonse lapansi World Bank ukugwira ntchito yoonetsetsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi magetsi pa chingerezi Malawi Electricity Access Project MEAP. Project iyi kukhudza gawo lolumikiza magetsi a Eskom makomo komanso gawo lolumikiza madera ambiri omwe sangalumikizidwe ku magetsi a Eskom kuti azitha kupeza ndi kugwiritsa ntchito magetsi amphamvu ya dzuwa solar energy pa chingerezi. Pozindikira kuti ndikovuta kulumikiza nyumba iliyonse mdziko muno ku magetsi a Eskom, unduna wa zamphamvu ukumemeza Malawi kuti akhale ndi magetsi a dzuwa. Choncho undunawu wakhazikitsa thumba lotchedwa ngwengwengwe kudzera mu project ya MEAP ndi cholinga choti lithandize makampani amene amachita business ya zipangizo magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa kupeza ngongole ya ndalama zomwe zithandize makampaniwa kutukula business zawo komanso kulumikiza magetsi amphamvu ya dzuwa makomo oposera 200,000 mdziko muno.
Ine ndi Austin Teo, ndimagwira ntchito ku unduna wa zamphamvu ya magetsi. Kunduna kumeneku kuli project imene pa chizungu amati wa Malawi Electricity Access Project imene tikuthandizidwa ndi World Bank. Ku project kumeneku kunapangidwa thumba limene likutchedwa kuti ngwe 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 fund kuthandauza kuti dziko la Malawi liwale. Thumba limeneli muli ndalama zokwana 20 million madollars amenewa aku America. Pa madollars amenewa muli ndalama zokwana 14 million zimene zizaperekedwe kwa makampani amudziko muno amene akugulitsa zipangizo za mphamvu ya dzuwa. Kupatula ko 14 million imeneyi paliso 5.5 million dollars ndalama za America zimenezi zimene zizaperekedweso ku makampani amene akugulitsa zipangizo zimenezi ndi cholinga chokuti tichepetse mtengo umene anthu angamagulire katundu ameneyu mdziko muno ndi cholinga chokuti anthu akwaniritse kukhala ndi magetsi a dzuwa amenewa ndi cholinga chokuti anthu ochuluka akhale ndi mwayi ogwiritsa ntchito magetsi amenewa.
Kuti makampani ogulitsa zipangizo za magetsi a solar apeze mwayi wangongole kuthumbali, unduna wa zamphamvu ya magetsi watsala ndundumeko zogulira katundu procurement process mu chingerezi. Thumba la ngwengwengwe ndilopindulitsa zedi poti lipereka mwayi woti amalonda ogulitsa zipangizo za magetsi amphamvu ya dzuwa atukula mabizinesi awo komanso kuimbira anthu akumudzi akhale ndi mphamvu ya magetsi a dzuwa yowunikira kwa nthawi zonse.
Mu ndalama zimenezi muliso zina zokwanira 500,000 madola za ku America zimene zizaperekedwe ku makampani ang'ono-ang'ono a mdziko lino la Malawi amene alibe kuthekera pakali pano kuti angathe kutenga ngongole pa okha. Ndi ndalama imeneyi izawathandizira kuti akhale okonzekera kupeza nawo mtsogolomu ndalama zoterezi pa ngongole komanso ngati ali ndi upangiri wina umene ungathandizire mdziko muno kuti magetsi oterewa afikire mmanyumba osiyana-siyana mdziko muno. Katundu yense amene akhale akugulidwa komanso kuperekedwa mmanyumba mwa anthu mdziko muno akhala ikhayo amene ali ovomerezeka ndi bungwe lovomereza katundu yense wa mphamvu ya magetsi la dziko lapasi limene limatchedwa kuti VELASO. Ichi ndi cholinga chofuna kuonesesa kuti mdziko muno katundu yes wa zamagetsi a solar akhale ovomerezeka komanso akhale wokuti ogwira ntchito bwinobwino monga mmene zifunikira.
Pa 10 March chaka chino unduna ona zamphamvu ukhazikiza thumba la ngwengwengwe ku Sunbed Capital Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo unduna yona zamphamvu wolemekezeka Ibrahim Matola ndi mkulu wa World Bank Malawi muno adzakhala nawo pa mombowu. Ngwengwengwe, tiwalitse nyumba yanu ndi magetsi amphamvu ya dzuwa.